tikupatsirani tisanthule Baibulo. Nanga mli bwanji omvera konse kumwe muli, takumananso mu programu inga tinali modzi mprogramu yapita nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Mprogramu iyi timakhala ndi mʼbale Osman Chilola Manda kutisogolera kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso pano ulendo wawo tidakali mʼbuku la Deuteronomy. Kwa lero tili mʼDeuteronomy chapter 6 tiyambira verse 1 ndipo tidzalowanso ndithu mu chapter 7. Nkhani yayikulu ndi yachipulumutso kudzera mu mʼbale wachikondi ndi Mulungu. Nkhani yonse nayi ndi mʼbale Osman Chilola Manda.
Ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo, amene mwakonzekanso kuti tikhoze kuyendera limodzi mu ulendo wa lero. Tsono dzulo tinalowa mu Deuteronomy chapter 5 verse 1-29, mmene timakambirana zakuti Mose apereka ndi kumasulira malamulo a Mulungu kwa mʼbadwe watsopano wa Israeli. Ndipo lero tikulowa mu chapter 6 ndi 7, mmene tiunike nkhani yakuti chipulumutso ndi ubale umene umakhalapo pakati pa munthu ndi Mulungu kudzera mu chikondi. Poyamba, ndifuna ndikumbutse kuti mʼbuku la Deuteronomy muli mawu awiri otsogolera amene ndi chikondi ndi kumvera. Koma chikondi cha Mulungu ndicho chimene chimaonekera mʼmalamulo. Ndipo chikondi ndilo lamulo lalikulu lomwe likutsogolera mu chiphunzitso cha uthenga wabwino omwe waonetsedwa mʼbuku la Deuteronomy. Tsono uthenga wabwinowu ndi umene unaoneka pa Yohane 3 verse 16, umene ukunena kuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yese wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndiye chomwe ndifuna kunena ndi chakuti inu ndi ine timaonetsa chikondi chathu kwa Mulungu mwa njira ya kumvera. Tamvana Ambuye wathu Yesu Kristu ananena motere pa Yohane 14 verse 15, ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Kutanthauza kuti muyeso wachikondi pa Yesu Kristu ndiye kusunga malamulo ake. Mwa njira ina tikunena kuti pamene munthu afuna kuonetsa chikondi pa Yesu ayenera kusunga malamulo akewo. Komanso tiyenera kudziwa kuti chipulumutso ndi njira yoonetsera chikondi. Ichi ndicho chimene chinalembedwa pa 1 Yohane 4 verse 19, pamene pali mawu akuti tikonda ife chifukwa anayamba iye kutikonda. Tsono chikondi ndilo lamulo lomwe Ambuye wathu Yesu Kristu analionetsa kuti ndilo lamulo loposa onse, monga momwe anatenga mawu awa pa Deuteronomy 6 verse 5, amene akunena kuti muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse ndi mphamvu yanu yonse. Tele tikutsindika kunena kuti kumvera ndicho chionetselo cha chikondi, kapena kunena kuti munthu amaonetsa chikondi pamene akumvera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumankonda Mulungu wanu? Tsono kumbukirani kuti tikanali mmawu a Mose achiwiri, ndipo mmachaputa 5 ndi 7 ndi mmene akubweleza kubereka malamulo 10 ndi kumasulira kwake kwa malamulo. Tiye ndiyambe kuwerenga pa chapter 6 kuyamba verse 1 mpaka 5 pamene tiona lamulo lalikulu. Verse 1, ndipo awa ndi malamulo, malemba ndi maweruzo amene Yehova Mulungu wanu analamulira kukuphunzitsani kuti muziwachita mdziko limene muwolokerako kulilandira, kuti muope Yehova Mulungu wanu kusunga malemba wake wonse ndi malamulo wake amene ndikuwuzani inu ndi wana wanu ndi zidzukulu zanu masiku wonse a moyo wanu ndi kuti masiku anu achuluke. Potero imvani Israeli, musamalire kuwachita kuti chikukomereni ndi kuti muchuluke chichulukire monga Yehova Mulungu wa makolo anu ananena ndi inu mdziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Tsono pa mawu onse tawerengawa, ndifuna tikhazikike pa liwu la kuwumvera mdziko la pansi muli anthu amagawa awiri, wena okonda Mulungu ndi wena osakonda Mulungu. Ndi anthu onsewa chimawachitira umboni ndi imene mtima wawo umakondela Mulungu wawo kapena kuti osamukonda konse ayi. Ndiye tamverani mawu apa Deuteronomy 5:29 akunena kuti, ha, mwezi akadakhala nawo mtima wotere wakundiopa ine ndi kusunga malamulo wanga masiku onse kuti chiwakomere iwo ndi wana wawo nthawi zonse. Komanso kupyolera mwa mneneri Yesaya 29:13, Mulungu adalankhula mawu akuti, popeza anthu awa ayandikira ndi ine ndi mkamwa mwawo na andilemekeza ndi milomo yawo, koma mtima wawo uli kutali ndi ine ndi mantha wawo akundiopa ine, ndi lamulo la anthu analiphunzira. Ndiye mawu onsewa akusonyeza kuti mwana a Israeli munalibe kumvera. Ichi ndi chimene mneneri Samuel anadzudzula mfumu Sauli pa 1 Samuel 15:22, pamene akunena kuti, kodi Yehova akondwera ndi sembe zopyereza ndi sembe zophera monga ndi kumvera mawu a Yehova? Taonena kumvera ndiko kokoma koposa sembe, kuchela khutu koposa mafuta a nkhosa za mphongo. Tele mukhoza kuona kuti mawu omvera ndiwo amene akulimbikitsidwa mu ndime yonse imene tawerengayi. Tsono Ambuye Yesu anafunsa Simoni Petro pa Yohane 21:16, adanena kuti, Simoni mwana wa Yona, ukonda ine kodi? Ananena iye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, weta nkhosa zanga. Mawu awa akutanthauza kuti Simoni amayenera kuonetsa chikondi kwa Yesu mwanjira yomvera pochita ntchito yomwe adamtuma. Tsopano tiona mawu amene anthu ambiri amaphunzitsa mawu a Mulungu amawatenga ndipo ndiwo mawu achiphunzitso chachikulu mawu a Mulungu onse. Awa ndiwo mawu akuti, verse 4, Ivani Israeli, Yehova Mulungu wathu, Yehova ndiye mmodzi. Mawu awa ndiwo akulu komanso ofunika kwambiri. Taonani kuti Israeli anali kukhala mdziko la mafano. Mitundu yambiri yomwe anakhala nayo inali kupembedza milungu yambiri, kotero kuti mwa mawu tawerengawa Israeli anali kutumidwa kufalitsa uthenga wa Mulungu mmodzi mwa atatu ku mitundu yonse ya dziko lapansi. Okondedwa anzanga pa ulendo, lero tikukhala nthawi osati ya mafano ndi milungu yambiri ayi, koma tili nthawi yosakhulupirira. Ndipo ifeso nthawi imeneyi tiyenera kufalitsa uthenga wa Mulungu mmodzi mwa atatu. 5, ndipo muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse ndi mphamvu yanu yonse. Tsono mawu awa ndi amene Ambuye Yesu anatenga mchipangano chakale kuti ndiwo mawu alamulo lofunika kwambiri. Ndipo ndi chifukwa chake pamene mphunzitsi wa chilamulo adafunsa Yesu kuti lamulo loyamba kuposa onse ndi liti, Yesu pa Maliko 12:29-31 anayankha kuti, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi moyo wako wonse ndi nzeru zako zonse ndi mphamvu yako yonse. Wokondedwa, Ambuye Mulungu wathu amafuna ife kuti chikondi chathu chifikire pamenepa pomukonda ife ndi mphamvu yathu yonse ndi zelu zathu zonse ngakhale umunthu wathu wonse. Koma taonani kuti anthu ambiri sakhoza kumukonda Mulungu kufikira pamene pawo. Tiyene ndi chifukwa chake tiyenera kugwirizana naye Paulo pa Filipi 3:13-14, pamene akunena kuti, sikunena kuti ndinalandira kale kapena kuti ndatha kukonzeka wamphumphu, koma ndilondetsa ngatinso ndikachigwire ichi chimene anandigwirira Yesu Kristu. Ndiye mwa mawu awa ngakhale kuti sitikhoza kumukonda Mulungu monga iye afuna, koma chiyenera kukhala chikhumbukhumbo chathu nthawi yonse. kuti tikamukonde monga ye afuna. Verse 6. Ndipo mau awa ndikuuzani lero. Azikhala pa mtima pano. Ndipo muziwaphunzitsa mwachangu kwa wana wanu. Ndikuwalankhula awa pokhala pansi mnyumba zanu, ndipo oyenda inu pa njira, ndipo ogona inu pansi, ndipo ouka inu. Ndipo muziwamanga pa dzanja panu ngati chizindikiro. Ndipo akhale ngati chapamphumi pakati pa maso anu. Ndipo muziwalembera pa mphuthu za nyumba zanu ndi pa zipata zanu. Pano, ndifuna poyamba tilingirire mawu a Davide pa Masalimu 119 verse 11. Pamene adanena kuti, ndinawabisa mawu anu mu mtima mwanga kuti ndisalakwire inu. Chinthu ichi ndicho chimene anali kulangiza Mose kuti ana Aisraeli anayenera kusunga mawu a Mulungu mu mtima mwawo. Kenaka Mose akupereka udindo kwa makolo kuti ayenera kuphunzitsa mawu a Mulungu kwa wana wawo. Monga mwa mawu a pamiyambo 22 verse 6 mena kuti, phunzitsa mwana poyamba njira yake, ndipo angakhale atakalamba sadzachokamo. Ndiye mawu awa ayenera kuveka bwino. Sakunena kuti makolo aphunzitsa ana wawo mnjira zimene iwo afuna ayi. Koma Mulungu ali ndi njira momwe afuna ana anu kuti ayendemo. Tere ndikofunika kuti makolo akhale pafupi ndi Mulungu nthawi yonse kuti adziwe chifuniro chake cha Mulunguyo. Anzanga, mawu a Mulungu sakuphunzitsidwa moyenera. Tere ndi chifukwa chake ana athu atembenukira ku zinthu zina monga mowa, fodya, chiwelewele, popeza ndizo zimene zikulengezedwa kwambiri mawu a ilesi wathu, ngakhale matelevizhoni, ngakhale nzikongwani zathu mmisewomu, ngakhale makoma a nyumba. Ndipo ine ndimakhulupirira kuti mawu a Mulungu akadamalengezedwa motere, ndithu ana wathu lero akadamatembenuka mtima. Ndiye pamene tifika pa mapeto a ndime iyi tikuona Mulungu kuti sayenera kumuyiwala pamene alowa mdziko la malonjezano. Ichi ndicho chimachititsa chidwe kuti anthu ambiri amagwiritsitsa madalitsowo kuyiwala Mulungu amene wapatsa madalitsowo. Verse 23 mpaka 25. Ndipo anatitulutsa kumweko kuti atilowetse kutipatsa dzikoli. Analilumbirira makolo athu. Ndipo Yehova anatilumbirira tizichita malemba awa onse kuopa Yehova Mulungu wathu kuti tipindule nako masiku onse kuti atisunge amoyo monga lero lino. Ndipo kudzakhala kwa ife chilungamo ngati tisamalira kuchita malamulo awa onse pamaso pa Yehova Mulungu wathu monga anatilamulira ife. Tiyeni tiyambe ndi kunena kuti Mulungu anawatulutsa ana a Israeli kuchokera ku dziko la Egipto. Ndipo cholinga chake chinali chakuti awalowetse mdziko la malonjezano. Izi zili chimodzimodzi ndi chikhulupiriro chathu lero. Taonani Mulungu anatiwombola ife ku imfa ya uchimo ndi chiweruzo ndi kutilowetsa ife mthupi la Khristu Yesu. Awa ndiwo malo a mdalitso amene tikhala mchanjano ndi iye kumapeto kwake tilowa mdziko ilo la kumwamba. Yesu anaperekedwa mʼmanja mwa adani chifukwa cha machimo athu, ndipo anaukitsidwa kuti ife tikalungamitsidwe monga mwa mawu a Paulo 4 verse 25. Mwa njira ina tikunena kuti Yehova anatitulutsa mu imfa ya uchimo ndipo akuudza kutilowetsa mdziko la mmwamba. Haleluya. Tono chifukwa chachimenechi ife tiyenera kunena kuti tinamasulidwa. Tere pakali pano tikhoza kunena molimba mtima kuti tili nawo moyo wosatha. Ndikunena ichi popeza ife tinakutidwa ndi chiyero cha mpulumutsi wathu Yesu kuti tikhoze kukhala pamaso pa Mulungu. Mwa njira ina tikunena kuti moyo wathu uli mwa Yesu mwana wa Mulungu. Monga mwa mawu apa 1 Yohane 5 verse 11 pana 12 amene akunena kuti, ndipo uwu ndi umboniwo kuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha ndipo moyo umene uli mwa mwana wake, iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Komanso pamene tinena kuti moyo wathu uli mwa Yesu, tikunena kuti tili kupulumutsidwa tsiku ndi tsiku. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Mulungu ali moyo wanga mwa njira yoma ukoza moyowu kutsogolera ndi kuwumba kuti ukhale wofanana ndi moyo wa mwana wake Yesu.
Taonani Afilipi 2 verse 12 ndi 13 akunena kuti,
potero okondedwa wanga, monga momwe muvela nthawi zonse, posatipo kapoka pokhala ine ndilipo, komatu makamaka tsopano pokhala ine palibe, gwirani ntchito yake ya chipulumutso chanu ndi mantha ndi kunthunthumira, pakuti wakuchita mwa inu kufuna ndi kuchita komwe chifukwa chakukoma mtima wake ndiye Mulungu. Ndiye mawu awa akufunika kwa avetsa, chifukwa sakunena kuti chipulumutso timagwirira ntchito ayi, koma mmene Mulungu amagwiritsa ntchito chipulumutsocho mmitima yathu kuti ife tizichita chifuniro chake. Ndiye pamene tiona kuti moyo wathu uli mwa Yesu, tikunena kuti ife tidzapulumutsidwa ndithu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti ife ndife ana wa Mulungu, koma chisanaoneke chomwe tidzakhala, kapena kunena kuti asanaoneke maonekedwe amene ife tidzaonekera tikadzafika mwambamo. Pa 1 Yohane 3 verse 2 pali mawu akutsimikiza kunena kuti, okondedwa, tsopano tili wana wa Mulungu ndipo chisanaoneke chimene tidzakhala, tidziwa kuti pakuoneka iye tidzakhala wofanana ndi iye, pakuti tidzamuona iye monga ali. Haleluya. Tsopano tikulowa chapter 7 mene tiona kuti Israeli ayenera kupatulika kumitundu ina. Verse 1 ndi 2, pamene Yehova Mulungu wanu atakulowetsani mdziko limene munkako kulilandira likhale lanu lanu, ndipo atakataya amitundu ambiri pamaso panu, Ahiti ndi Agirigazi ndi Aamori ndi Akanani ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi, mitundu isanu ndi iwiri yayikulu ndi amphamvu yoposa inu, na akawapereka Yehova Mulungu wanu pamaso panu, ndipo mukawakanthe pamenepo, muwawononge konse konse, musapangana nawo pangano kapena kuwachitira chifundo. Mawu andimeyi ndiwo wopsa. Takumbukirani Mulungu adanena kale kuti usaphe, ndiye tenera kuvetsa kuti lamulo ili likukambaza udani wa munthu pa yekha umene umalinga kumaganizo akupha. Tsono kupha uku kukuneneru wako ndi kusonyeza kudzipereka kwa thunthu kwa Yehova Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadzipereka bwanji kwa Yehova Mulungu wanu? Kudzipereka uku ndiko kusonyeza kuvela ndi kuchita monga mawu a Mulungu. Verse 3 mpaka na 4, ndipo musakwatitsane nawo, musampatse mwana wake wa mamuna mwana wanu wa mkazi, kapena kutenga mwana wake wa mkazi akhale wa mwana wanu wa mamuna, popeza adzapatutsa mwana wanu aleke kunditsata ine kuti atumikire milungu ina. Potero Yehova adzapsa mtima pa inu ndipo adzakuonongani msanga. Mundimeyi ndi imene tikupeza chifukwa chomwe Mulungu sanavomerezere kuti ana a Israeli akwatilane ndi mitundu ina. Iye akunena kuti sakufuna kuti ana a Israeli adzakopeke kuchoka kwa Mulungu woona ndi kuyamba kulambira mafano. Tele ichi ndi chifukwa chake Mulungu akulamula kuti mitundu imeneyi iyenera kuonongedwa konse konse, ngakhale magowa awo ansembe anayenera kugumulidwa. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji chakuti awononge mitundu inayi pamodzi ndi magwawo awo onse? Anzanga, pali yankho lalifupi kuti ndi chifukwa cha chikondi basi. Mulungu safuna kuti chikondi chake agawane ndi milungu inayi, ayi, nchifuwa jaga aguni nakuti, musakali na ayo milungu ina, koma inendeka. Ndiye muvesese sono, kuti mulungu akupereka chenjezo la mpavu, kuti ana Israel, saye nila kukwatilana ndi amitundu ina. Komaso, kutembe nukila kumafano. Ndipo ngati zitatero, ndi mulungu adzakwiya nawo. Tsono mulungu akunena zonsezi, chifukwa akungofuna kuonetsera chikondi chake pa mtundu umenewo. Verse 6 ndi 7. Pakuti inu ndinu mtundu wa anthu wopatulika wa Yehova, mulungu wanu anakusangani. Mukhale mtundu wapaokha wa yeyeka mwa mitundu yonse ya anthu akukhala pa nkhope ya dziko. Yehova sanakondole nanu ndipo kukusankhani chifukwa cha kuchuluka kwanu koposa mitundu yonse ina ya anthu kapena kuchepera kwanu. Mau awa ndi amene akutsindika kunena kuti mulungu sadasankhe Israeli pa chifukwa china chimene chikhoza kuoneka ndi maso ayi, koma chifukwa cha chikondi basi. Anzanga, umu ndi imene anakusankhirani inu chakuti ameneyo. Kutanthauza kuti simunayenelezedwa chifukwa cha amene mukuonekera kapena chifukwa cha zimene muli nazo ayi. Iye anangokusankhani chifukwa amakukondani chabe basi. Kodi inu mumamukonda mulungu woteleyu? Verse 8. Koma Yehova anakutulutsani ndi dzanja la mphamvu ndi kukuombolani nyumba ya kapolo mdzanja la Farao mfumu ya Egipto. Chifukwa Yehova akukondani ndi chifukwa chakusunga lumbiro lija analumbirira makolo anu. Tsono mundime ino ndi imene akutsindikaso pamene Mose akuwakumbutsa kuti pamene analira kwa mulungu mwekesodo, tipeza kuti mulungu anawayankha chifukwa cha chikondi chomwe ali nacho pa Israeli. Komanso inali njira imodzi yofuna kukwaniritsa lumbiro lake lakale. Ichi ndi chifukwa chake akubwereza kuti ndiye amene anawatulutsa mdziko la ukapolo. Wokondedwa, mau awa akubwerezedwa kwa ife lero ndi cholinga chakuti tisayiwale kuti ndi Yesu amene anatiwombola ife mwa ifa yake ya pantana. Ndiye pamene timba kolasi yakuti anandiwombola ine si wina koma Yesu. Wokondedwa, tiyeneradi kuyimba kolasi iyi kuchoka pasi pa mtima wathu. Kodi inu anakuombolani Yesu ameneyu? Verse 9 mpaka 11. Chifukwa chake dziwani kuti Yehova mulungu wanu ndiye mulungu wokhulupirika, wakusunga chipangano ndi chifundo ndi iwo akunkonda ndi kusunga malamulo wake kufikira mibado zikwi. Ndipo anawabwezera wonse akudana ndi iye pamaso pawo kuwawononga. Sachedwa naye wakudana ndi iye ambwezera pamaso pake. Potero muzisunga malamulo ndi malemba ndi maweruzo amene ndikuwuzani lero kuachita. Ndiye mau onsewa akubereka yankho ku chikondi cha mulungu chomwe amationetsera kuti munthu ayenera kukhala ndi mtima wovera basi. Ndipo kudzakhala chifukwa cha kumvera inu maweruzo awa ndi kuwasunga ndi kuwachita Yehova mulungu wanu adzakusungirani chipangano ndi chifundo chimene analumbirira makolo anu. Ndipo adzakukondani ndi kukudalitsani ndi kukuchulukitsirani, adzadalitsanso zipatso za mthupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu, tirigu wanu ndi vinyo wanu ndi mafuta wanu, zoswana za ng'ombe zanu ndi ana ankhosa wanu mdziko limene analumbirira makolo anu kuti adzakupatsani. Ine ndikuona kuti Israeli akanakhulupirira mulungu wake, zinthu zikanakhala zokondweretsa kwambiri. Tere ndi chifukwa chake mulungu akupitiriza kuwalimbikitsa kuti ayenera kuyika chikhulupiriro chawo pa iye, ndipo akuwalonjeza kuti adzawapambanitsa. Anzanga, kodi mukudziwa inu kuti lonjezo ili ndikupitanso kwa inu ndi ine? 22. ndipo Yehova Mulungu wanu adzaraya mitundu awa pang'ono simuyenera kuwawononga msanga kuti zingadzakuchulukireni zilombo. Pamene tikumaliza, ndifuna tione kuti Mulungu akukudzidwanso kwambiri ndi chitetezo cha wana wake. Taonani akunena kuti asawononge amitundu onse nthawi imodzi chifukwa zilombo zingachuluke ndi kuwawononga Aisraeli. Momomonso lero, inu muli pa mtima pake pa Mulungu, kukuyang'anirani usiku ndi usana. Tsono lero, tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Yohane 6 ndi 7, pomwe timaona zakuti chipulumutso ndi ubale umene umakhalapo pakati pa munthu ndi Mulungu kudzera mwachikondi. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chilola Manda, sogolera kusantula buku lopatulika makamaka pano pomwe dakali mbuku la Deuteronomy. Ndipo tinalowa Deuteronomy chapter 6 nambira verse 1, talowanso mu chapter 7 tase lekezera pa verse 23. Kote kuti mprogramu yotsatira tizamva zambiri mu program yathu yotsatira zokhuzana ndi machimo akale komanso zochitika zakale. Koma zimeneza zikhala mu Deuteronomy chapter 8. Kwa lero tisiani pamene pa, Ambuye akudalitseni.